shikamwe manituri bya byose nawitoranya bayishinja duteye ukwitakitaho se twayiva mbo tukajya kuyinye
Ngo duhahira aho